najua nini mzee. Ona we, na kitu na hela fanya hima toka we. Make a step ahead every day. Nazari la mentali lini kwa manapige. Usiwaze eti wapi uchaanza. Step ya kwanza ni kwa mua tukuanza. Make a step, mengine yatafuata. Alafu sisahau kumweka Mola kwanza. Hakuna mtu aliyomokea home. Fanya hima bro, jipatie form. I love check, usilalishe talent. Shetani wa kwanza ni kutegemea pare. Make it, today. Check it, take it. Work it, then you want it. Believe me, one day you'll make it. He life will not fuck with pang. Imikesho isije kupang. Kaka tutaisha kwa mgang. Kini roga kesho titan. Step one, make it today. Believe kesho nikisa we no day. Mebure bure siku hizi no way. Upate vyako then bro, make a step.
Inline Studios.